kufanyaga.
Wanajiuliza maswali mengi, ninashindwa hata na kupata majibu. Kwani Mungu wangu, na nini kizuri nilikufanyia? Unanipenda na mwona ibada? Kwa maana sina pesa, sina mali, nanipende nini jamani? Nashangaa sana, sijasoma, sina elimu, wananitaka mwenda wazimu. Napo ndipo unazidisha mapenzi. Mungu utukuze milele. Wewe mwema, Mungu nakuabudu milele.
Okay. King Kaka. Amina much God, I thank you God. Umefanya maishangu mafuge. Rumba flani na rap ha, umefanya miraculous fusion. Kijana average wa mtatu, na kwao hakuna kakirujo. Sai tuna break mikati kadhalika. Bana karibu bro. At times na jes kukwaje ah. Na mbona sila? Aje nikasoma story flani ya ah. Paulo na Sila on the launch day, my mom showed up. A stitch a fresh ameshonwa. I couldn't believe it, amepona. Na mkono yako sai naiona. Niko ya where sai? Wana stare sai? Wako where sai? Walo walikushuku. Ay, ay, ay. I thank you God, who may come when I least expected. And I lost a few battles, siku cheki vya, I respected. Set at the bed, to the bank na. Wani koni niona daily na zidi kuku tank na. Nani kule koni, I'm telling the world about you. Kama jafika, go about you. Na wasare kudoubt you. Stefanie aja without you. Na swanjiko fighting for my life. Na kalusu mtoto after the process. Hajua wezi kuprocess. But God, I could be progress. Niko aware sai, wana stay sai, wako aware sai, walo likushuku. Ai, ai, ai.
Asante, asante baba, kwa mapenzi yako. Asante, asante baba, kwa mapenzi yako. Asante, asante.
Like you have to be thankful, Baba. God is doing wonders and it's happening. Just believe. Kama ijafika inafika.